mwanadamu siku nyingi sana hatujaongea. Leo nipo nipo nataka tuongee, japo
tusemezane, tubonge tubonge, tusemezane, tubonge tubonge mwanadamu, tusemezane,
nataka
tubonge tubonge, tusemezane,
nataka
tubonge tubonge mwanadamu, tusemezane.
Umesema umenitafuta sana mwanadamu wewe, eti mimi sipatikani. Umeomba sala dua mwanadamu wewe, kufunga fungua sikusiki. Umenifuata kwa Facebook na Twitter mwanadamu, hapo hapo kato sipatikani. Umeenda hapa pale na kule mwanadamu we, hapa pale kule sipatikani. Nataka tubonge, nataka tuseme, tubonge tubonge, tusemezane,
tubonge tubonge, tusemezane,
na 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 na,
tubonge tubonge mwanadamu, tusemezane, tubonge tubonge, tusemezane,
na 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 na,
tubonge tubonge mwanadamu, tusemezane.
Nimekutafuta sana, nimeenda Amerika kukutafuta, Australia, Afrika yote baba, nimekutafuta upatikani, nimerudi Kenya sijakupata baba, nieleze nikupate vipi
mwanadamu. Jua jambo moja kwamba sipatikani kwa machomboni za kawaida, sipatikani kwa nyama damu na mifupa, napatikana kwa maombi utiifu unyenyekevu. Unitafute utanipata, nitafute nitafute utanipata,
tubonge tubonge, tusemezane,
na 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 na,
tubonge tubonge, tusemezane,
nataka
tubonge tubonge, tusemezane,
nataka
tubonge tubonge, tusemezane.
Nadhiri mbele zako baba, kutafuta kwa moyo wangu wote, nitakutafuta kwa bidii, kwa unyenyekevu utifu baba, maana nimekubali tubonge baba, nimekubali tubonge baba,
nimekubali baba.
Tubonge, mimi makubali.
baba shemezale tumbonge
baba.
Baba yangu tusemezane.